iyi mwumva na radijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda radijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali no kuri FM 99 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi mudukurikira kuri metero 19 na metero 22 niko mirongo migufi. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Murahasanga n'ibindi biganiro byacu. Ku zindi mbuga Facebook, X na Instagram, adresse yacu ni VOA Radio Yacu. N'umwanya rero w'ikiganiro muri isanga hano I Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese abatwumvaho muherereye hose ku isi kandi mbaye ikaze muri iki kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika. Turaza kuganira ku kamaro ko kubungabunga ibidukikije, twabibungabunga gute, umutumirwa araza kudusobanurira, ikaze mwese twungurane inama n'ibitekerezo ku kamaro k'ibiti muri iki kiganiro cya radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Nongera mbahe ikaze kuri radio yanyu nshuti banywanyi. Twabatumiriye mu muryango utegamiye kuri leta Arcos mu magambo ahinnye. Turi kumwe na Bwana Jean Paul Kubwimana ufite inshingano ze mu guhuza ibikorwa by'imishinga yo kubungabunga ibidukikije n'iterambere ry'abaturage muri uwo muryango wa Arcos. Reka rero tumwakire n'abatindiye Jean Paul Kubwimana, uraho neza, urakomeye? Yego yego, ikaze ku ijwi rya Amerika. Reka mbanze ngusabe kusobanurira abatwumva ariko se icyo ari cyo, hanyuma tubone gukomeza.
Yakoze cyane kundi kaze. Umuryango wa Arkosi ni umuryango utegamiye kuri leta ugamije kubungabunga ibidukikije no guteza imbere amajyambere arambye mu karere k'umuhora wa Alberta ari mu ndimi z'amahanga Abatan Rift Region, ni kuvuga mu bihugu bya Uganda, u Rwanda, u Burundi, Tanzania, uburasirazuba bwa Congo n'amajyaruguru ya Zambia. Uyu muryango rero washinzwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu, ni ukuvuga ko umwaka utaha tuzaba turimo twizihiza isabukuru y'imyaka 30. Uyu muryango ufite icyicaro gikuru hano Kigali mu Rwanda, tuba dufite n'ibiro bishamikiyeho kimwe mu Bugande n'ikindi mu Bwongereza. Tukaba dukura ibikorwa byacu bikaguka ku buryo bugera no mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu mpuzambiri zo muri mu misozi ya Afurika.
Urakoze cyane kudusobanurira. Reka noneho utubwire muri make intego y'uyu muryango. Uyu muryango ukora iki?
Uyu muryango ukora ibikorwa bitandukanye harimo kubungabunga ibidukikije ndetse no gushyigikira iterambere ryanjye ry'abaturage. Tubikora tunyujije mu gahunda zigera muri enye, harimo gahunda ijyanye n'imishinga yo guteza imbere ubuhinzi butangiza ibidukikije, kongerera ubushobozi abahinzi no kubafasha gukorera hamwe, hakaba imishinga ijyanye no kubungabunga ibidukikije no gusubira mu mpuzambiri gakondo n'urusobe rw'ibinyabuzima, hakaba n'imishinga yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kubaka ubudahangarwa bw'abaturage n'umutungo kamere, cyane cyane twita ku butaka, amazi, n'amashamba bakesha imibereho yabo ya buri munsi. Imishinga ya nyuma ijyanye no guteza uburezi bugamije iterambere rirambye n'ibigo by'amashuri muri primeri na secondaire.
Muraza kudusobanurira ku buryo burambuye
ibikorwa bituma tugera kuri iyo mishinga. Harimo gutera ibiti bivanywe n'imyaka ahantu hagenewe ubuhinzi.
None ibyo bikorwa mutubwiye bitandukanye mubikorera hehe? Utubwiye ko mufite icyicaro i Kigali n'ahandi, ariko ibikorwa nyirizina bikorerwa hagana hehe?
Ubundi dufite ibikorwa mu bihugu bitandukanye, ariko ibikorwa nyirizina tubifite mu Rwanda. Tubikorera mu turere tugeze muri 16 mu karere ka Rusizi, Karongi, Akarere ka Rutsiro, Ngororero, Rulindo, Bugesera, Kirehe, Nyagatare, Kayonza, Kigo, Ngoma, Rwamagana, Gicumbi, Isango, Kicukiro na Nyarugenge. Ariko mu Burasirazuba bwa Congo n'abaturage muri Kivu y'Amajyepfo mu nkengero z'umugezi wa Lowiro dufatanyije n'indi miryango ihakorera, cyane cyane uwo bita Fonds commun pour la protection de l'environnement des espaces protégés. Ariko tukaba dufite n'intumbero yo kwagura ibikorwa mu gihugu cy'u Burundi. Dufite umushinga wo gutangira kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima no gusubira mu Burundi gakondo kuri hegitari 3 mu ntara ya Cibitoke.
Uwo mushinga uzatangira ryari? Bavuga ko murawuteganya, ntabwo uratangira. Uzatangira ryari
uyu mushinga? Watangiye ndi mu Rwanda ku ruhande rwa Rusizi. Twamaze kubona abafatanyabikorwa dukorana nabo harimo n'akarere ka Rusizi muri Congo no mu Burundi. Turimo turashaka gukorana nabo, ariko twamaze kubona neza aho tuzakorera mu ntara ya Cibitoke. Ubu harimo gukora guhitamo imiryango itegamiye kuri Leta yakorera kugira ngo rutangire ibikorwa naho babishyira mu bikorwa.
Muri make Jean Paul, kubw'Imana, ibikorwa mukora si ibyo mwakora mwenyine, mugomba gufatanya nyine n'abaturage. Harimo ibyo byo kubungabunga ibidukikije. Mwaha abadukurikiye umurongo mugari w'uburyo buri wese yafasha kubungabunga ibidukikije. Twakora iki muri make nkatwe abaturage?
Nakoze cyane kiki kibazo cyiza. Ubundi abafatanyabikorwa bose barebwa no kubungabunga ibidukikije, kuko ariyo shingiro y'iterambere rirambye. Uhereye kuri Leta z'ibihugu tubamo, bafite uruhare runini mu kubungabunga ibidukikije. Za Leta harimo imiryango itegamiye kuri Leta, harimo abikorera ku giti cyabo bafite n'uruhare runini cyane, harimo ibigo by'amashuri kuva ku mashuri mato kugeza kuri za yunivesiti. Uruhare runini cyane rukaba rufitwe n'abaturage, cyane cyane abahinzi, kuko ibyo dukora bikorerwa ku butaka bwabo. Ubutaka ni kimwe mu mutungo kamere ukwiye kubungabungwa, cyane cyane ko ari nabo ubangamiwe n'ibikorwa byangiza ibidukikije, ahanini bishingiye ku iterambere n'iyongera ry'abaturage bikabije, ndetse bikangizwa cyane n'ihindagurika ry'ibihe. Abaturage rero bafite uruhare runini mu kubungabunga ibidukikije.
Aba bahinzi muravuga ko bafite uruhare runini, mubageraho gute? Mubasobanurira gute kugira ngo babashe kubafasha mu byo mukora, mubashe kugera ku ntego yanyu?
Ubundi iyo tujya gutangira gukorana n'abaturage, tubanza mbere na mbere gukora ubukangurambaga. Iyo umushinga wose dutangiye dukora ubukangurambaga, tukabumvisha uko umushinga uteye, tukabanza ariko kuganira nabo tukumva neza ibibazo basanganywe uko biteye, kugira ngo tubone uko tubikemura. Tubanza ariko na none kunyura ku nzego z'ubuyobozi bw'ibanze kugira ngo badufashe mu bukangurambaga, kugira ngo abaturage babashe kubyumva neza. Iyo abaturage bamaze kumva uko umushinga uteye, tubabumbira mu matsinda ariyo dukunda kwita inshuti z'ibidukikije. nukuvuga ko icyumba byinshi bikikije biba bigizwe n'ingo zituranye byibura hagati ya 25 na 35. Abo bantu baba baziranye, baba baturanye, kandi aha ibinini ahanini tubikora kugira ngo babashe gushyira ubutaka bwabo hamwe, kuko usanga akenshi ubutaka bwaragiye bucagagurwamo uduce twinshi, bityo kugira icyo ukoreraho bikaba bigoye kuri ubutaka bw'umuntu umwe. Iyo babashe kubushyira hamwe rero ari nk'itsinda, umushinga wose batekereje bashobora kuwukora kandi bakawukora mu buryo burambye butangiza ibidukikije.
Urakoze nawe. Reka dukomeze noneho iki kiganiro n'icy'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Nk'uko bisanzwe tujye ku murongo wa telefone twakire Fabrice Hatungimana. Uratwumva? Fabrice Hatungimana ngo telefone ye yacitse, ubwo turongera tumuhamagare. Abandi namwe mukomeze muduhe telefone zanyu kugira ngo tubone umwanya wo kubaha ijambo, kugira ngo mwungurane inama ndetse n'ibitekerezo n'umutumirwa. Mwatubwiraga rero Bwana Jean Paul Kubwimana, mwari murimo kutubwira ibijyanye n'uburyo mukorana n'abaturage, muvuga abitwa inshuti z'ibidukikije, mubatoranya mute kugira ngo mumenye abo muri bukorane mu karere runaka?
Ubundi tugira amahame yo kutagira umuntu umwe dusiga inyuma, sigaze inyuma. Niyo mpamvu iyo tugeze ahantu umushinga wemejwe mu karere, abaturage bose baba bashobora kubona ibyiza bijyanye n'uwo mushinga. Niyo mpamvu dufata ishingiro nk'urugo. Urugo rugizwe n'umugabo, umugore n'abana. Urugo buri ibidukikije, bityo itsinda rigizwe n'abantu n'ingo 25 kuzamura kugeza kuri 35 bashobora noneho gutangira kubona amahugurwa, uburyo bakoresha ubutaka, uburyo babungabunga ibidukikije. Ariko nanone twibanda ku micungire myiza y'iryo tsinda, kuko imiyoborere myiza niyo shingiro ya byose. Tubikora twifashishije uburyo twita best ni uburyo bugizwe n'inyuguti enye. Abantu benshi babyumva mu ndimi z'amahanga mu Cyongereza, mbese ni ikintu cyiza. Ariko ba, inyuguti ya ba ihagarariye kubaka amakoperative arambye cyangwa se amatsinda arambye afite ubuyobozi buhamye, naho inyuguti ya e ikahagararira kubungabunga ibidukikije no gusubiranya impuzandiri gakondo z'urusobe rw'ibinyabuzima, cyangwa se mu Cyongereza enhancing environmental resilience. Naho inyuguti ya S ya F ikaba ihagarariye ibyo dukora kugira ngo abaturage babashe gukora imishinga ibyara inyungu, babashe gukora ishoramari. Hano niho dushyiraho ikigega kigenewe abaturage, noneho icyo kigega abaturage bakajya bafata n'amafaranga makeya y'inguzanyo, bakaba bakora imishinga iciriritse ishobora kubafasha mu gutera imbere mu gihe barimo batera imiti banabyitaho. Hanyuma inyuguti ya T ya nyuma ihagarariye guhindura ahantu heza batuye, cyangwa Icyongereza ni transformation, inspiring and transforming others, ku buryo aho turimo dukora abandi bashobora kuza kuharebera bakabona koko hari ibikorwa byahindutse nabo bashobora kujyana iwabo. Make ni izo nzira dukoramo.
Yego. Reka tunyarukire ku murongo wa telefone ya Hakizimana Efron nawe itaracika. Babu, uratwumva?
Ndabumva cyane. Muraho neza?
Muraho, muraho. Urahagana hehe?
Ndi mu murenge wa
Busogo. Mu murenge w'uhe?
Igisoro.
Yego. Ufite ikibazo cyangwa n'igitekerezo?
Ni ukuvuga ngo ni igitekerezo. Ahantu mperereye nta mashyamba menshi tugira ahari, n'icyo kibazo cyo kubura imvura hato na hato, kuko iki gihembwe cy'imvura nta mvura twabonye pe. Niyo ngubu imvura itangiye kugwamo ku kwa 11 mu matariki muri eshanu, kandi mbere ndiruka mu myaka ingahe ishize, nka mbere 2013 hari hari amashamba menshi cyane amashamba kimeza cyangwa se amashamba ayangaya imirisi amagereveriya n'ibindi biti byinshi icyo gihe imvura twayiboneraga igihe cyane cyane ariko kubera ikibazo cy'uko nta mashamba menshi agihaye ahantu tubura imvura pe ariko leta yashyizeho ikintu cyo kuba buri kwezi dukoze umuganda tujye gukora umuganda rwose buri kwezi dutera ibiti rwose pe ubu ngubu turabyitabira cyane ku mihanda cyangwa se ahantu runaka mu masambu ya leta ibiti rwose ubu turi kubitera.
Ayo mashyamba se Hakizimana, ayo mashyamba yagiye he? Uravuga uti twari dufite amashyamba tukabona n'imvura, ayo mashyamba yaje kujya hehe?
Kuvuga ngo njye ndabyibuka hashize igihe ahantu gihe dutuye ubu ngubu hirya yacu hari amashyamba kimeza, ayo mashyamba ahantu wenda nabwo ko yagiye urabona hagize umuntu yigurira isambu akahita atemamiwe akize gucana cyangwa se agatwika amakara. Ibyo byo rwose ni icyo kintu mbona amashyamba yacikiye hano kuko ngo birakabije ni ku butayu hoya ariko ngeranije na 2011 na 2012 ntago amashyamba ziyabona cyane.
Ni ukuvuga ko hagiye haturwa aho ngaho uri muvuga ku buryo abantu bagiye bahatema ayo mashyamba kugira ngo babone aho batura?
Yego cyane rwose. Kandi hajya haturwa kandi ni ukuvuga ngo ayo mashyamba arahari kera habaga ibikoko by'inyazi cyane rwose. Ubwo icyo gihe umuntu agashaka uburyo ibyo bikoko abyirukana kandi byakoraga urugomo bigatwara amatungo ugasanga inka yawe irariye. Ndabyibuka rwose kuko byamashyamba menshi cyane cyane. Ubwo rero no kugenda abantu bahatura urabona ko ubu ngubu ibyo bikoko bitagihari.
Ongera utwibutse neza neza aho uvuga aho ngaho uherereye.
Ahandi mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza.
Okay.
Mu majyepfo. Kuko ndabyibuka iyo najyaga kwa sogokuru ibyara na mama hari ahantu ruguru yaho dutuye hari ishyamba abagabo urabona nko guca mu nzu hepfo no haruguru ibiti byinshi cyane ubundi wacaga munsi y'ibiti byinjiye cyane. Ubu ngubu rwose yawe namake kubwo ngubu ndabyibuka nimaze kwa sogokuruza zacagamo babicishagamo zigiye ahantu mu gishanga kunywa amazi. Ndabyibuka cyane rwose hari ishyamba rinini ndabikabije cyane
byabateraga ubwoba
nuko wanyura mu nzu.
Ndumva ryari rikabije
byari bikabije ariko yari umuco umeze abantu baratuje.
Ubwo rero ndumva ubuyobozi burimo kubibafashamo mugatera ayo mashyamba mu buryo buboneye niba ariko nabivuga
cyane rwose. Ubu ngubu buri kwezi iyo nyine wa muganda iwacu mu Rwanda ndazi ko gihumba buri kwezi dutera ikintu cyitwa ibiti. Mbahereje ni
we ndakumva
wanyorera ubuvugizi mu gasore kaburaga hari umubyeyi wo mu Bugesera ahantu bita ku Ruhuha mu Birango yabuze muramukazi we yamukazi wabyaye umwana afite imyaka ibiri ahita amumusigira ubu umwana afite imyaka 18 na n'ubu ngubu mwamukazi yaramubuze yambwiye ati rero njya numva hari igihe muvugana n'abanyamakuru ko izi bya Amerika nintanga uzaba he nimero yaba ari ya cyangwa iyanjye noneho uhamagare irangishe muramukazi wawe uwo mwana afite imyaka 18 nanjye kandi nayatamboneraho mu cyenda kane mu muryango batatu nane bataragaruka
reka nkubwire rero
nishe kiriya nimero atanga y'abapfapfuye twarayibuze ko atabuke maze umwaka n'amezi arindwi njye n'uwo mumama ni bene wacu dushakisha
yereka
nimero atanga ntabwo turi kuyibona watsapu
ntabwo urimo kuyibona kuri watsapu niho iriho ariko wongere wandike ndumva inama naguha ubungubu ari uko wakwandika ugatanga ayo makuru nyine noneho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukora icyo kiganiro akaba yabona aho ahera abafasha gushakisha ariko kandi ntimukajye murambirwa nimunabona atabagezeho ako kanya nuko urutonde ni rurerure cyane rwose buhoro buhoro bazagenda babageraho
ndabizi rero ariko ndumva gusa Facebook yanyu mureba mwanditse ntanga nimero zanjye na nubwo nushaka ufatiye nimero yanjye ndabizi murayifite muyishyikirize Venuste mu gasaro azamamagare nimero yanjye iriho noneho guha amakuru yayo yaba ari ayanjye yaba ari ay'uwo mubyeyi
ariko wanditse nabyo ntacyo byatwara kwandika ugatanga ayo mazina yabo ngabo ushakisha bishobora no kumworohereza mu buryo bwo kugufasha reka ubwo tubifate gutyo uko uzandika
ndanayizi mu mutwe bujene biriya nimero zine cyo atangiyeho agasa
bihangane rero umva muvandi urihangana kubera ko uvuze ko umaze amezi hari n'abamaze n'umwaka urenga yenda bashakisha kuko uko nawe amakuru agenda yabona niko agenda ayifashisha kugira ngo abashe guhuza abantu urabizi ko atari umurimo woroshye ariko icyo nzi neza nuko azakugeraho nawe
murakoze natwe tumaze imyaka n'amezi arindwi rwose nandika kuri Facebook ariko WhatsApp twarayibuze kurebe kuri WhatsApp ndanemera akawunti
ubwo wongere urebe neza ibyo aribyo byose ukwandika ntacyo byagutwara wongeye kwandika ukibutsa ubwo nabyo bishobora gutuma abasha kukugeraho vuba sibyo
ikibazo ni uko itagaragara muri WhatsApp naho ubundi rwose ntayemeze muri fone ariko ntabwo ndi kubona WhatsApp
ndamugezaho ubwo butumwa nta kibazo hanyuma hari ikibazo wifuzaga kubaza umutumirwa se
n'icyo gitekerezo nari mfite byose ibyo gutera ibiti ubutumwa byitabira muri leta barabiri muri leta barabidushishikariza dukenye kimwe dutere bibiri kandi turabikora cyane rwose
yego ndagushimiye cyane Hakizimana Ephrone Babu kandi ugira ibihe byiza
murakoze cyane ry'u Amerika ni radiyo nkunda cyane kandi nubaha cyane ifite abanyamakuru b'umwuga rwose
urakoze cyane natwe turabakunda
murakoze cyane
yego bwana Jean Paul Kubwimana wumvise ibyo uyu muvandimwe Hakizimana avuze mu bijyanye naho aherereye agatse ku kibazo cy'amashyamba kuba nta mashyamba bafite bigatuma nta mvura babona ngira ngo ugire icyo mubwira
murakoze cyane Eugene murakoze cyane n'umuvandimwe uhereye mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza ku makuru adusangije mu by'ukuri bivuye n'ibyo tuzi kandi tuvuga buri gihe kwangiza amashyamba ahanini biterwa n'iterambere rigezweho icyo gihe n'imiturire itari idapanze itameze neza cyangwa se no kongera ubutaka bugenewe guhingwa bitewe ko n'abantu baba biyongera ari benshi ariko nanone yagarutse ku kintu kijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, aho mbere babonaga imvura none bakaba babona itakigira igihe. Nibyo koko, ahanini nk'uko nabivuze mu bafatanyabikorwa b'ingenzi ari abaturage ndetse na za guverinoma z'ibihugu, nizo zikwiye gufata iya mbere mu kugena imiturire iboneye. Nk'urugero nko mu gihugu cy'u Rwanda aho dukorera, bashyizeho gahunda y'imyaka 30 2020-2025 igena imikoreshereze y'ubutaka. Bibaye byiza nko mu karere za leta zose zigashyiramo iyo gahunda, bakabishyira mu mategeko n'amabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka, abantu bose, abaturage bose bagakangurirwa gutura mu miturire iboneye, ndetse bakakangurirwa no gufata neza aho batuye bashobora kuba byiza. Navuga ko mu gihugu cy'u Rwanda harimo gahunda yo gukoresha umuganda abaturage bakajya batera ibiti. Ibyo birakorwa, bizaba byiza no mu bindi bihugu byo muri aka karere bigakorwa. Abantu benshi bakagira uwo mwanya wo gutera ibiti byashobora gusubiranya imuzandiro gakondo twari dufite. Ariko nanone icyo tuvuga ni ugutera ibiti by'amoko atandukanye, cyane cyane hibandwa ku biti gakondo byari bihari mbere y'uko aya mashyamba atemwa, bityo tugatera kandi ubwoko butandukanye, ntihaterwe igiti kimwe cyonyine. Benshi uba usanga abaturage bakunda kwiterera igiti cy'inturusu kuko ari cyo baje basanga wenda abasogokuru bari barateye, cyangwa se igiti cya gereveriya. Ugasanga iyo urebye umusozi wose cyangwa se ukarenza n'amaso umusozi n'ibiri ugasanga ni gereveriya n'inturusu biriho. Ubu rero dukangurira abaturage ko basubiza amaso inyuma cyangwa se na za guverinoma z'ibihugu dukoreramo bafasha, bityo bagasubira kongera kugira umuco wo gutera ibiti gakondo by'amoko atandukanye kugira ngo ubyiza ubutaka bwaduhaga mbere bongere busubire kubuduha.
Ye twibutse abatwumva ko iyi hari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri Isanga. Umutumirwa wacu ni umuyobozi mu muryango Arcosi ufite mu nshingano zo guhuza ibikorwa by'imishinga yo kubungabunga ibidukikije n'iterambere ry'abaturage muri uwo muryango wa Arcosi. Tujye ku murongo wa telefone, noneho turakira Bosco. Uranyumva? Ye, wiriwe neza, uragana hehe?
Ubu tuvugana imbere ariko usanzwe
ngo busanzwe
yego ntaburengerazuba irusizi.
Ye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo, uwo mushinga wo gufasha abantu gutera ibiti bisingira cyane cyane nk'imisozi ihanamye cyangwa se n'ubutaka, ngo nanjye ndabumva cyane kuko nibwo bawuteguye. Ariko ngo namenye ko nibwo twawuteguye ntabwo tubona umusaruro wabyo, cyane cyane tuzi ko bizagenda badukeneye nk'abantu batuba hafi bakatwereka ko baturi inyuma mu byo dutegura cyangwa twakoze.
Ye, ufite amahirwe rero yo kuba uri kumwe n'ushinzwe guhuza ibyo bikorwa by'iyo mishinga, mubaza ikibazo cyawe, ubwo bufasha ukeneye umubaza.
Ikibazo cyo mwamusaba narakumva kumukubuneho gusaba kuba bari badusura nko ku materi dukoreraho, bakareba n'ibiki dufite nk'ubunge zifite nk'ibiti by'imyembe bishyira nko muri 400, bifite iby'amaronji bishyira muri 300, n'iza sito bishyira nko muri 200. Ariko ifite ikibazo cy'uburwayi ku buryo rimwe na rimwe bitugora kumenya uko bizeye kwa buri Rwanda uburwayi bw'ibyo biti.
Ye, reka nkureke wowe umwibarize, reka banze agira icyo akubwira. Bwana Kubwimana, umvise ibibazo bya Bosco, ashaka yifuza ko mwamuba hafi simvuga wowe wenyine ariko umuryango nyirizina ko wamuba hafi cyane cyane muri ubwo burwayi bw'ibitibye mwagira icyo mumubwira
yego ya mukozi cyane umuvandimwe wacu ari ibisizi ibisizi ndahazi ni ahantu hakunda kuba ibiti by'imbuto ziribwa cyane cyane imyembe amacunga ndetse ubona biramutse bifashwe neza ari nk'ikigega giturukamo imbuto yaba ari mu karere hose mu by'ukuri mu minsi yashize haje ikintu kimeze nk'icyorezo haza udukoko dufata ibyo biti bigafata ku mababi bigatuma umusaruro ugabanuka ariko iyo urebye usanga
wabakamera nk'abarwayi
gushongerwa n'ibihe guterwa n'ibihe bigezweho yaba ubushyuhe bukabije cyangwa se mu gihe bihindutse bugatera ko ubu bukoko bwongera kubyara ari bwinshi bugakwirakwira hirya no hino ubu twanyeye aho dukorera hirya no hino yaba ari mu karere ka Rulindo mu karere ka Bugesera dutangira gukorana n'abahinzi kugira ngo dukore umuti ukozwe mu byatsi gakondo ushobora gukoreshwa ku biti kugira ngo ubashe kwirukana utwo dukoko ariko nanone turimo gukorana n'ibigo bitandukanye n'ikigo gishinzwe ubuhinzi mu Rwanda Rwanda Research Board nabo barimo bakora ubushakashatsi kugira ngo barebe ko babona umuti ubasha guhangana n'utwo dukoko ariko ubungubu ukarere ka Rusizi nk'uko nabibabwiye twatangiye umushinga ubu duhereye mu murenge wa Nzahaha nimba uwo muntu turi kumwe ahazi abakozi bacu ubu bamaze kugerayo
umurenge wa Muganga
kujya basura imisaba tubatangurira bakagira kubahinzi kenshi bityo bakabasha kubagira inama y'uburyo bafata ibiti byabo cyangwa se n'indi myaka ndetse hibanzwe cyane cyane kuvanga ibiti ku buryo igiti kimwe gifashwe n'indwara ikindi gishobora kudafatwa kuko buriya bwoko buza bureba gusa ubwoko bumwe bw'ibiti cyangwa se ubundi iyo rero wagiye utera uvanga ibiti bitandukanye iyo kigeze kuri cya giti kitari ikigo cyacyo ntabwo kibasha gukomeza ngo gifate n'ibindi biti ko biri ku ruhande ubwo ni uburyo bumwe
biterwa n'umwanya uri hagati y'igiti n'ikindi
biterwa n'umwanya uri hagati y'igiti n'ikindi uburyo byorohera ubu bwoko kuva ku giti kimwe bujya ku bindi ariko nanone bigaterwa n'ubuhehere buba bwatewe n'uko igiti bicucitse ubuhehere ikintu cya mbere cyorohereza ntabwo
Bosco urahari? Wumvise ibyo akubwiye hari icyo wakongeraho cyangwa hari ikindi kibazo usigaranye wamubaza?
Njye ntacyo nakongeraho ahubwo twatubaye nk'ahantu nk'abantu bahagarariye mu buryo bw'uturere n'imirenge umuntu yabasana akabagana akababaza neza bakabamusura kugira ngo bamuhe inama nziza
ye bwana kubw'Imana hari abantu babahagarariye hariya muri Rusizi aho aherereye
yego barahari dufite n'ibiro hari ka Rusizi telefoni y'umuvashi duhagaze yitwa Pascali ntabwo mfite none ariko na mubuzi bw'imibashoboye abashe kumugeraho byoroshye
turaza uyiduhe turaza kuyimuha urakoze nawe Bosco kandi ukomeze ibyo bikorwa byiza byo gutera imbuto zitandukanye cyane cyane numvise uvuga ko ufite izitandukanye nk'uko umutumirwa wacu arimo kubidushishikariza
yego hari ibitandukanye n'avoka zirimo ibindi bitandukanye
abataratera se mbere y'uko nkurekura abataratera ibyo biti wowe wababwira iki
kenshi usanga abantu badashaka gutera mu mirima yabo bita ko ari imirima mitoya badashaka kumara ubutaka bwo guhingamo ni bo abantu usanga nibo bumva ko bagatunga no guhinga ibishyimbo yenda kuyabona atara benshi ko ibishyimbo akunda ari ibyo bakunda inyungu za hafi kumva ko kumva ko ari byiza ariko ntari ibintu bibi bizava mu musaruro w'iki mu myaka iri imbere
urakoze cyane Bosco kandi ugira ibihe byiza yego reka twongere tuganire n'umutumirwa mu gihe telefone bagerageza kuzihamagara zimwe zanze gucamo Jean Paul uyu muvandimwe havuze kubijyanye n'abantu batinya cyangwa se batihutira badashishikarira gutera ibiti kubera ubutaka bukeya baba bafite abantu bafite ubutaka buke kandi bifuza kuba batera ibiti cyane cyane nk'iby'imbuto imbuto ziribwa mwabagira inama ki hari uburyo bashobora kuzivanga n'indi myaka mu mirima
murakoze cyane kandi n'uwo mutandimwe arakoze kuba we yarabitangiye ubundi twe tuvuga ko nta butaka buto bubaho ubutaka bwose bushobora guterwa n'ibiti cyane cyane ko ibiti by'imbuto biribwa ari ibiti bivangwa n'imyaka kandi byihanganira imyaka n'imyaka na gusa byihanganira bityo birimagiriramye ibice bitewe neza hakurikijwe intera igomba kuba iri hagati y'igiti n'ikindi cyane cyane ku biti by'imbuto biribwa tugira inama abaturage gutera igiti hagati y'igiti n'ikindi bagasigamo intera ya metero zirindwi kugira ngo nigikura amashami yacyo atazajya ahura bityo akongera nk'icyo twakwita gutwikira cyangwa se kuzana ubuhere bwinshi no kubuza ko izuba ryagera mu myaka bateye niyo bubahirije rero intera ya metero zirindwi tubasaba ibiti by'imbuto ziribwa waba ufite ubutaka butoya ufite ubutaka butoya bushoboka rwose watera ibiti by'imbuto ziribwa nta kibazo bitwaye
nyihanganira gato Jean Paul nyihanganira gatoya mbanze mbwire Fabrice ndumva sa nkuvugira hari uwo dufite ku murongo wa telefone Fabrice courageux wakwihangana turaza kukuvugisha mu kanya reka umutumirwa abanze arangize igitekerezo cye umushobora gukomeza
narimo mvuga cyane cyane ahantu twagiye tubona aho tumaze kubona gukorana n'abaturage ubona ko kuba gifite iyo myumvire y'uko ibiti byangiza imyaka cyangwa se bikagabanya umusaruro nibyo koko ari byo bishobora kubaho ariko mu gihe babiteye babicucitse bityo imyaka yabo ikabura uko ibona urumuri ruhagije cyangwa se ibona imvura ihagije mu gihe yaguye iyo rero yubahirije ya ntera iri hagati y'igiti n'ikindi nta kibazo rwose ku buryo nko kuri hegitari imwe bashobora guteraho ibiti ijana na mirongo itandatu hagati y'ibiti ijana na mirongo itandatu n'ibiti magana abiri nta kibazo ibiti bishobora gutwara imyaka ahenshi uba usanga umuntu afite nk'umurima yaba muto cyangwa munini ugasanga umaze imyaka ibiri imyaka itatu nta kindi kintu kirangwamo bityo n'igihe imvura itakigwa mu gihe cy'izuba ukabona rwa murima wabaye nk'ubutayu nta kintu nta n'icyatsi na kimwe kirimo ariko mu gihe baba bateye ibiti hari uburyo bwinshi bwo gutera ibiti bivangwamo imyaka bashobora kubitera ku nkengero z'umurima cyangwa se bashobora no kubitera ku murongo cyangwa se bashobora no kubitera biri ku miringoti bityo umurima ntubera aho zambara ubusa
reka dusubire ku murongo wa telefone tuvugishe noneho Fabrice uranyumva
Rwanda bumva
urahagana hehe
cyo tuvugana na magana Bujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi
yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo Fabrice ni icyumviro ufite cyangwa ni ikibazo ufitiye umutumirwa Fabrice turakumva gerageza kuvuga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ntabwo Fabrice uratwumva sinzi uko bigenze telefoni ngo baraguhamagara hari ikibazo kivutse muri telefoni ntabwo turimo kukumva noneho Jean Paul mwarimu ushishikariza abantu gutera ibiti by'ubwoko butandukanye cyane cyane iby'imbuto imbuto cyangwa se ingemwe z'ibiti bazikura hehe
Chedi chaweza jikomele awahindi chane chane mkirele bitambo kanyi mbiti nungu hudu bitambo kanyi urja bukora indenizibiti na awahichi nchoresh nisabu gumeni mbese vijasawa no kuhuti jereza nuko mjitaho kujirango viwashe kuzadi vijuche kutereza inezenezi nyo tujie ukora na awahindi mumasomo tuanza kujigisha nungurge ukora uumbitire mbuto mbese vijukure mokuwele kuhurge ashawura gushaka imbuto nziza zidafite inenge kugira ngo bazabashe kuzikorera mu buhumbikiro zizageza igihe cyo guterwa zimeze neza. Ubu ahantu henshi bazikora hari ibigo bishinzwe gutubura imbuto uburyo zagerwa ku baturage, ariko ntabwo ariko muri aka karere hose bihari. Ndavuga cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda aho dufite ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba nabo cyane cyane bakunda gukura imbuto, ariko iyo zimaze kuboneka bisaba ko ba bakozi tuba dukorana abakozi bagera muri 220 275 ku ijana babo baba bari kuri tere aho bahura n'abaturage aho bakorana n'abaturage. Buri mukozi rero afite ubumenyi, hanyuma tukamushishikariza guha ubumenyi nawe abahinzi batandukanye bakorana ku buryo byibura aho ufite umukozi haba hari ubuhumbikiro bw'imbuto akigisha abaturage imyaka umwe ibiri itatu umushinga gukomeza gukora niyo urangiye abaturage basigara babasha kwikorera ingemwe z'imbuto ku giti cyabo. Ahandi dukorera tuba dufite uwo mushinga uri muri ako karere, ntabwo biba byoroshye ko urugendo rwava muri ako karere ngo rujye mu kandi, ariko byanze bikunze kugira ngo n'abandi bafatanyabikorwa babasha kugera mu turere tutarageramo nabo babashe gukangurira ndetse no guha amahugurwa ahagije abaturage ngo nabo babashe gukora ingemwe z'imbuto cyangwa se zikurikira ibivangwa n'imyaka ku bwabo badategereje ko hari ahandi bazazigura. Biroroha rero kubona imbuto, hari ibiti binini biba byaratewe mbere bibasha gukoraho imbuto, hari uburyo twereka abaturage bakaba bakwikorera imbuto ubwabo bakabishyira muri icyo kinyeri tuba twarubatse mu buhumbikiro tuba twarubatse. Abaturage rero bagomba kugira byibura nk'uko yavugaga ngo ibiti bishaje binini barabitema, ariko bagombye no kugira umuco wo gusiga ibiti bizavaho imbuto ntibabe nk'aho babitema byose ngo birangire ku buryo bazakenera ko imbuto buri gihe bazibona bazikuye ahandi.
Fabrice ngo agarutse ku murongo, reka tumwakire. Fabrice Rangabiye, uratwumva noneho?
Yego, nabumva neza cyane.
Yego, nuko watubwiye kuri Bujumbura ufite ikibazo cyangwa ikiyumvira?
Yego, njye ndafite intererano noterera ku bijyanye no gutera ibiti.
Doga ku ijambo.
Yego, hama hatwe nk'aha mu Burundi wacu no kuvuga hariho umugambi wo gutera ibiti ku mitumba ihanamiye intuze ibiyaya kugira basi bakingire inkukura. Rero muri uwo mugambi nyene barahimiriza cyane umuntu wese gutera ibiti n'imihuri ibu ku nkengera y'umurima kugira hari ibiti bibana n'indimiro nk'uko abandi bose babwira ikonona imirima bagatera ku nkengera yabyo kugira bakingire inkukura. Ndetse murazi n'uko ibiti ari byo bitanga oxygene umwuka duhema, izo zose rero bica bituma iyo umuntu abantu bateye ibiti bijyuke gutera ibiti bituma ibintu byose bigenda neza, haba mu guhema haba ndetse n'ibintu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Maze yuko iyo ibiti bitahari ihindagurika ry'ibihe riba uko batari babyiteze. Sinzi ko munyumva ku murongo.
Turakumva komeza.
Rero nuko kino hanura nk'abantu utera ibiti mbere ahubwo bakanarushirizaho hari ibiti bananindimo amasitariya amatrisakumu batera nko ku mirongo ndetse nk'aha mu Burundi hoho baraca n'imikobeko rwose ku buryo mu ndimo uko ingana kose usanga harimo imikobeko 4-5 bivaye no kwireya ndetse bagaca bahimiriza yuko no kuri uwo mukwe ukobotera ko ibiti cyangwa ubwatsi bubana n'indimo. Hambavu yo gukinga inkukura hakabaho n'ibyo bashobora kugaburira ibitungwa nk'inka, impene ndetse n'ibindi bitungwa. rero niyo nterano yanje narifise kuhimiriza abantu bose kugira bijyukire gukingira ibidukikije ndetse ntibabonye n'amashyamba kugira bya bikoko byahora bihunga kubera kamashamba hari bisubiye kuboneka abantu ba abantu babone ibikoko batari bamenyereye.
Reka ngushimire cyane Fabrice kuri iyo ntererano yawe ku buryo ushishikarije abantu gutera ibiti. Nizere ko wabiteye ndumva ubisobanukiwe.
Brema aho gisanga mperereye sanga ibiti birahari kweri ndetse naivukiyemo nk'ubu duciye bimwe ibindi nabyo umuntu atabitera asubiza icyo aciye kubera gishobora kuma.
Ati nutema kimwe yutera bibiri. Ndagushimiye cyane rero Fabrice, ugira umunsi mwiza.
Yego namutabashimiye cyane kubona mwatwakuye
nziza. Yego Jean Paul, wumvise ibyo Fabrice avuze? Sinzi niba hari icyo wakongeraho mbere yuko dukomeza.
Ibyo Fabrice avuze rwose ni byiza cyane. Rege abaturage baba bagomba gushyiraho ibiti bivangwa n'imyaka bakabitera mu buryo busobanutse ndetse bakongeramo n'ibiti bigenewe gufata ubutaka ibyo twita uduti dutoya cyangwa se shrubs, ku buryo iyo bishoboka bashobora kubigaburira amatungo atiriwe bajya kuyaragira mu gasozi, cyane cyane mu bigo y'amatungo aragiye mu gasozi yangiza ubutaka atuma isuri yiyongera cyane cya mbere, ariko nanone atuma habaho imyuka izamuka ibijya mu kirere ikongera imyendagire kibibiri. Kororera mu matungo rero ni kimwe mu gukorera amatungo mu biraro ni kimwe mu buryo bwiza bwo gutuma ibiti abaturage bateye biramba bibasha gukura, ariko nanone ibyo bateye bikabasha kugira kubona byizane na y'amatungo bakabigaburira amatungo, cyane cyane ko ibyinshi muri byo bibasha no kongera intungamubiri intungagihingwa mu butaka. Yavugiye cyane ndetse anahuza n'umuntu wari uherereye i Nyanza avuga ko iyo bateye ibiti ashobora kuzanamo urusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane inyamaswa, inyoni, ibinyugunyugu. Ni byiza cyane, abaturage bagomba kumva ko iyo bifashe ari byiza ko bagomba kwiga uburyo bwo kubana nabyo batabibangamiye, kuko bye nta kintu byasiza habe na gatoya.
Reka turakomeza mu kanya iki kiganiro ku bijyanye no kubungabunga ibidukikije. Abadukurikiye rero mukomeze mwohereze telefone zanyu.
Igira hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko.
Yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukuvuga ko muri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Agrola.
Icyo gikino rero La Benevolence yahe bategurira Kombo taxi mugiye mugitega amatwi kuwa gatandatu no ku cyumweru. Kadukomeza ikiganiro cyacu ubungabungwa ikiganiro cyacu muri sanga mbabarire. Gana Jean Paul, mwari mwatubwiye ko mufite ahantu mukorera ibikorwa bitandukanye mu turere 16 mu Rwanda, murateganya no gukomeza mukagera n'ahandi cyangwa muzakomereza ahangaha ibikorwa byanyu?
Murakoze kuri kibazo cyiza. Ubundi umuryango wakoze ugenda ukura kandi turabyishimira, kuko nk'uko nababwiye dufite kuviza imyaka 30 isaba kuri imyaka 30 umwaka utaha, uko twatangiye mu myaka yashize mu 2010 ntabwo ariko tukimeze ubungubu. Tugenda twagura
uburyo iyo tubonye imishinga mishyashya tuba twumva twajya no mu tundi turere kugira ngo tubashe kugeza gahunda zacu ku bafatanyabikorwa bacu ndetse no kubafasha mu bitekerezo mu kugera ku iterambere rirambye. Ubu rero dufite gahunda yo gukomeza gukorana n'uturere aho tutaragera ndetse n'abafatanyabikorwa bacu mu bihugu bitandukanye ku buryo tubasha gukora imishinga mishyashya no kugeza aho tutaragera. Ntabwo navuga neza ko ibizeye uturere dushobora kongeraho cyangwa se ibihugu dushobora kongeraho mu gihe kingana gutya, ariko dufite byanze bikunze intumbero yo kugera ku buso bungana na hegitari miliyoni ijana hegitari ibihumbi ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu, cyane cyane ko na gahunda za guverinoma z'ibihugu za Afurika aricyo zashyize imbere kugira ngo zibashe guhangana no kwangiza ubutaka muri strategi yabo ya bibiri na makumyabiri na mirongo itatu. Tuba twumva rero ko twashyigikira guverinoma z'ibihugu dukoreramo kugira ngo bagere kuri iyo ntego, cyane cyane by'umwihariko gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yo guteza no kubungabunga ibidukikije no guteza ibiti ku buso bungana na miliyoni eshatu, ariyo perezida wa Repubulika yiyemeje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. N'ahandi no mu bindi bihugu, mu Burundi, muri Tanzania, tuba twumva hose ariko byagenda, ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika. Ubu ngubu umwaka ushize ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa twashyizeho ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta muri Afurika mu bihugu bigera muri cumi na bitandatu. Ubu ngubu imiryango itegamiye kuri leta igera kuri mirongo itatu n'itandatu imaze kujya muri iryo huriro twita Afurika MGO Alliance for Environmental Sustainability, cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta ishyize hamwe kugira ngo ibashe gushyigikira kubungabunga ibidukikije n'iterambere rirambye ku mugabane wa Afurika. Twumva rero ko dufatanyije n'abandi tuzabasha kugera hirya no hino hatandukanye mu gihe kitarambiranye.
Yego, mwakwibutsa baba bagitangira kumva ikiganiro hari abo bishobora kuba byacitse, aho mukorera utwo turere cumi na dutandatu mukoreramo mu Rwanda ari utuhe?
Uturere dukoreramo mu Rwanda ni turere cumi na dutandatu. Hari uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali ariko Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge. Uturere tugize intara y'Iburengerazuba ariko Rusizi, Karongi, Rutsiro na Ngororero. Mu turere tugize intara y'Iburasirazuba, Ngoma, Kayonza na Nyagatare, ndetse n'akarere ka Gicumbi mu majyaruguru y'Iburengerazuba.
Yego, hanyuma mu Burundi mukorera hamwe ahantu hamwe?
Mu Burundi dushaka gukorera mu ntara ya Cibitoke.
Naho muri Uganda?
Uganda dukorera hasi y'umusozi wa Ruhengeri, ndetse no mu Burasirazuba bwa Uganda ahantu bita Mount Elgon y'abaturage dukorana nayo, ariko ibiro byacu biri Kampala mu mujyi wa Uganda. Twifuza ndetse no kongera tukagira ibikorwa byacu mu misozi miremire ya Uganda kugira ngo tubashe gusubiranya impuzambiri gakondo zaho.
Harabura iki kuba mutari mwabikora?
Urirebye kugira ngo tugere kuri ibyo bikorwa biba bisaba ko tuba dufite uburyo, cyane cyane mu bijyanye na abakozi babishoboye nabo baba basaba amafaranga abagendaho, ariko nanone tuba dusaba ko tugira ingengo y'imari ifatika kugira ngo tubashe kubigeraho. Icyo gihe iyo turimo tubiteganya tuba turimo gushakisha aho aya mafaranga ashobora kuva, ndetse tunavugana n'abashoramari batandukanye n'abaterankunga ndetse na ba guverinoma z'ibyo bihugu kugira ngo tubashe kubidufashamo mu gusaba amafaranga.
Hanyuma mu Burasirazuba bwa Kongo se biraborohera ko hari ibibazo by'umutekano muke ho muteganya no kuzakorera n'ahandi muri iki gihugu cya Kongo.
Ya n'ibyo ko kubivuze mu gatsiko ka Kongo ariyo z'umutekano muke cyane cyane mu karere k'Amajyaruguru mu kigo cy'Amajyaruguru ariko muri no minsi yose ni banda muri kigo cy'Amajyaruguru. Muri Bukavu hano abaturage bahakorera twari tworohera kujyayo ariko tworohera kujyayo tuvuye cyari Kigali ariko niyo mpamvu twashyizeho uburyo bwo gukorana n'imiryango itegamiye kuri leta ihakorera ndetse n'abaturage baho kugira ngo abe ari bo babishyira mu bikorwa by'ikigo kijyayo. Dukoresha rero ikoranabuhanga kugira ngo tubashe kuvugana nabo ndetse niyo ngombwa bashobora kuza mu gihugu cy'u Rwanda kuko haba hari umutekano bakaza nimba amahugurwa twayabaha hanyuma nabo bagasubirayo tukajya gufasha abaturage baba bakora ibyo bikorwa. Akarere gaherereyemo hafi y'umugezi wa Mabiro yerebye nta makimbirane menshi ahari ubona ibigenda bijya mu buryo ariko tuba twifuza ko nyine amahoro yagaruka kugira ngo abaturage bongere basabane bakorere hamwe batekereza imishinga bashobora gukorera hamwe kugira ngo twese dutere imbere icyarimwe.
Mu byo mwatubwiye ko muhugura abaturage mugakorana mu bijyanye no gukora gutegura ingemwe zo gutera mugumana nabo mukagezaho mubereka n'uburyo bwo kuzitera bakoreye hamwe cyangwa umuntu waba afite isambi ihagije waba afite ubutaka buhagije nk'ubya muvandimwe wigeze kutuvugisha wavuze ko yateye ibiti kuri za hegitari mushobora kugenda umuntu ari umwe mushobora kumufasha cyangwa mufasha abantu bishyize hamwe nka bamwe mwatubwiraga inshuti z'ibidukikije.
Kimwe kibazo kiza nashaka no kuvugaho mbere ubundi akarere tugezemo imaze gukura ko nta muntu n'umwe dusibye iruhande wese uba agomba kuba kugira kubona ku bwiza by'umushinga. Iyo tumaze kubasobanurira uko umushinga uteye bakemera kuwuzamo tugasobanurira uruhare rwacu ibyo tuzabashyirira ku mirima yabo ariko tukabasobanurira n'uruhare rwabo kuko nibwo rugo runini cyane kuko nibo banyirabyo nibo banyir'ibikorwa bazabisigarana igihe kirambye. Tugasobanurira uruhare rwabo bamara kubyumva tukagirana amasezerano y'ubufatanye y'igihe kirekire twita sustainability agreement. Tuyasinya rero turi kumwe n'abo baturage bahagarariwe n'umuntu w'umuyobozi nk'uko nababwiye wa matsinda ndetse urwego rwa guverinoma tukagira abo mu nzego z'ubuzima bahagararira icyo gikorwa cyane cyane ko ayo masezerano abara y'imyaka icumi cyangwa se no hejuru yayo kugira ngo twumve neza ko dufite koko ubufatanye bw'igihe kirambye atari cyo byo gukora ako kanya kugira ngo birangire. Niyo mpamvu dukora uko dushoboye kugira ngo abaturage tubahe ubushobozi nyuma y'imyaka ibiri itatu ine itanu babe bafite ubushobozi bwo kuzakomeza kwikorera ibya bikorwa muri ya myaka icumi cyangwa cumi n'itanu iri imbere.
Rwose reka ngushimire iki kiganiro cyiza tugiranye, nizere ko abantu bacyungukiyemo byinshi. Mwakoze cyane Bwana Jean Paul Kubwimana.
Mwakoze cyane, ndabashimiye kuba mwadushyizemo ngo tugirane ikiganiro n'abaturage ndetse n'igihe muzongera gukenera turahari. Mwakoze cyane.
Yego, murakoze. Nshimire n'abadukurikiye, abaduhamagaye n'abaduhaye nomero zabo ariko zikatugora. Nizere ko mwari mukurikiye. Ndashimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, Saida na Nadia Taha. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuzi. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, amahoro iwanyu no mu banyu.